Let's take our Bibles and look together in Acts chapter 7. My text is taken from verse 6 down to verse 16. And I want to speak with you on the God of Abraham, Isaac, and Jacob.
Tate titsegulani ma Bible athu mbuku la machitwe mutu 7 ndi miyaka 6 kulekeza 16. Mungu wa uthengo mene tikhati kulankhulana ndi Mulungu wa Abrahamu, Isaki ndi Yakobo. Verse 6. Koma Mulungu analankhula chotero kuti mbewu yake idzakhala alendo mdziko la eni. Ndipo adzawachititsa ukapolo, nadzawachitira choyipa zaka mazana anayi. Ndipo mtundu amene udzawayesa akapolo, ndidzawuweruza ine, ate anatero Mulungu. Ndipo zitapita izi adzatuluka nadzanditumikira ine mʼmalo muno. 8. Ndipo anapatsa iye chipangano cha mdulidwe. Ndipo kotero Abrahamu anabala Isaac namdula tsiku la 75. Ndi Isaac anabala Yakobo. Ndi Yakobo anabala makolo akulu aja 12. 9. Ndipo makolo akuluwa podukidwa naye Yosefe anamkulitsa amuke naye ku Egupto. Ndipo Mulungu anali naye. 10. Namlanditsa iye mzisautso zake zonse, nampatsa chisomo ndi nzeru pamaso pa Farao mfumu ya ku Egupto. Ndipo anamuyika iye kazembe wa fa Egupto, ndipo nyumba yake yonse. 11. Koma inadzanjala pa Egupto ndi Kanani lonse ndi chisautso chachikulu. Ndipo sanapeza chakudya makolo athu. 12. Koma pakumva Yakobo kuti muli tiliku mu Egupto, anatuma makolo athu ulendo woyamba. 13. Ndipo pa ulendo wachiwiri Yosefe anazindikirika ndi abale ache. Ndipo fuko la Yosefe linaonekera kwa Farao. 14. Ndipo Yosefe anatumiza naitana Yakobo atate wache ndi ambanjala chelonse, ndiwo anthu 72 mphambo asanu. 75. 15. Ndipo Yakobo anatsikira ku Egupto, ndipo anamwalira iye ndi makolo athu. 16. Ndipo anawanyamula kupita nawo ku Sukemu nawayika mʼmanda amene Abrahamu adagula ndi mtengo wake wa ndalama kwa ana a Emori msukemu. 17.
You might ask, why is Stephen going through the history of Israel in his message?
Mwina mkozo dabu kuti nchifuwa chani Stefano adayamba wa bwela ka londo londo ufuku ulambiri ya Israeli mene nachitika ku Egupto. Kuti chichimfuwa chani chani kwenye kwenye.
We have to remember that he has been called in question here because, as we saw in chapter 6 in verse 14, he was accused of worshiping God through Jesus of Nazareth, and that, in essence, they were accusing him of having changed the Old Testament scriptures.
Musayiwale kuti mlandu umene amamuzenga Stefano udachokera mutu 6 wa mabuku la machitidwe mundimeka 14 pamene amalankhula kuti pakuti tinamumva iye ali kunene kuti Yesu Mnazarayo amene adzononga malo ano nadzasandulitsa miyambo imene Mose anatipatsa kuti adasintha malemba.
But what he's showing is that the God he worships is no different than the God of the Old Testament.
Komatu chimene amafuna kuchionetsa poera pambalanganda panchakuti Mulungu amene amamupembetsa Stefano adali Mulungu yemweyo amene adali wachipangano chakale wa mthawi ya mbuyo.
And that rather than the Lord Jesus Christ, Jesus of Nazareth, being someone different than the God of the Old Testament, in reality, he is that one that the Old Testament foretold.
Kumatu chindu njicha ake nchona kuti Yesu Kristu mwina amene amalalikidwa apa sadali Yesu wina, koma adali kukwaniritsidwa kumene chipangano chakale chidali chitamulankhula kale. Yesu akadali yemweyo.
And that's why he starts at the beginning to remind them how it was that God raised up Abraham, but also why God raised up Abraham. It wasn't because of Abraham, but that God had promised to bring from Abraham a seed. That's what we saw last time. Who is the seed of Abraham? We saw that it's Christ out of Galatians 3 in verse 16.
Nchifuache ada yamba kalondo londo kuyangana kuti nchifuwa chani Mulungu kuyankhula zimene Mulungu mmene Mulungu adatulutsira Abraham kumuitanira ndipo nchifuwa chani Mulungu adayitana Abraham popeza adalankhula kale kuti kwa mbewu yache ndipo mbewu yache imene idalankhulidwa mtsogolomo adali Khristu Yesu monga tidamuona kwa Galatia 3 ndi maka 16 kuti mbewu ya Abraham ndiye Yesu Khristu mwini.
And I can truly say that we worship the God of Abraham, Isaac, and of Jacob by worshiping the Lord Jesus Christ. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He is that promised seed. He's the one that they, by God's grace, were given the Spirit to look to.
Yesu amene tikumtamanda panoyi ndi Yesu Abraham wa Isaac ndi Yakobo amene adali Mulungu Abraham Isaac ndi Yakobo amene ndiye kukwaniritsa kwa kukwaniritsidwa konse kwa zonse zimene zidalembedwa mawu a Mulungu.
We run into people today that when we begin to declare God in all his glory and his wrath and justice and holiness, you'll hear people say, "Oh, well, that's the God of the Old Testament. Today, God's a God of love." I hear people say that, as if there's two gods, one of the old and one of the new.
Mkoza kudagwa kuti munthawi ngati zinozo pamene tilankhula za Mulungu amene wa alinawo mkwiyo wake zonse zimene zipezeka Mulunguyo anthu amasiku ano chipembedzo cha makono anowa Sata kumvetsetsa ndipo amanaura ayi Mulungu samene si Mulungu wa chipangano chakale. Mmenewo anthu amaganizira amatani Mulungu ndi wodzala ndi chikondi. Zoti mulukali ndi kuwa wamtima mwa Mulunguso sazidziwa ayi wamangoyang'anapo pa chikondi kuti Mulunguyo ndi wodzala ndi chikondi basi.
But this is what was the point of contention with these to whom Stephen was preaching, because they were proud of their heritage. They felt themselves to be the favored sons of God. And now for him to be preaching that this Jesus of Nazareth, and again, whom they had taken and crucified, was actually God in the flesh, they became angry.
Chifukwa anthu aja amoneka kuti ndi anthu okonda Mulungu, anthu amene amaona ngati Mulungu namene adawachitira adawakondera. Koma pamene amakalankhula kuti manja anu oseruzika munamupha Yesu ndipo Yesu amene munamuphayo ndiye Mulungu weniweni amene adadzionetsa yekha mthupi chimene chichi chidapangitsa gulu lonse la anthu kukwiya ndi kunyanyala kufuna kumupha Stefano.
But also through his preaching here in Acts chapter 7, and this is where they became very upset, because if you look at the end of his message in verse 51, he says, "Ye stiff-necked," he calls them uncircumcised of heart and ears, "ye do always resist the Holy Ghost as your fathers did, so do ye." He's showing through his message how that Israel turned away from this God again and again and again, and that they were just like their fathers. When they turned away from Christ, they were turning away from God. That was what they could not take, and they purposed to kill him, and did.
Ndiye chikatikati cha mkwiyo kuti mkwiyo ujo woneke kwenikweni chinthu chichake chinali mu chapter 7 chimene chocho mu ndima yakaya 51 pamene Stefano adafika poyambo malankhula zoona kuti ouma khosi ndi osadulidwa mtima ndi makutu inu mukaniza mzimu woyera nthawi zonse monga anachita makolo anu momwemo inu amafuna kukawawuza kuti zimene mukuchita inuyozi simuzichita mwa inu nokhayi mukutsatira zimene makolo anu adachita kale kuti adamukana Yesu Khristu mmaganizo mwawo munzeru zawo zonse adali atakana kale Yesu Khristu kulankhulidwa mwa mtundu umene kulonsedwa kuti ndiwo umakhosi ndiwo chimwitsitsa amene akukana Yesu zidapangitsa anthu aja kunyanyala ndi kukwira mpana kufuna kumupha Sitefano ukali udadziwa kwa mphamvu.
Now we can understand their anger because remember back when the Lord first began to teach you of Christ and who God is, and you were brought to hear that the God you worship was a false God. How did you react initially? Were you not just as angry? Could you not just as easily kill the preacher?
Tikamayangana kunyanyala ndi ukali umene udali ndi gulu ilili, tinatendeka kukudziwa kuti udali ndi ukali weniweni wooneka. Tangolingalira ndi mbuyo mujamo thenga wabwino pamene umabwera ku mpingo wanu kuja ku Malawi kumene kujako. Tsawu yoyamba uthenga uja mutaumva ndikumakulozani nkumakuzani kuti chipembedzo umapembedza zimafano simupembedza Mulungu. Kodi zidakusangalatsani uthenga uja kumakusangalatsani umakupatsani chimwemwe kapena mkati mwanu mudanyanyala mpana mudafuna muti mumphaso kulalikirani yokula achifuna akuzani kuti mumapembedza mafano unachita chani mkati mwa moyo wanu?
I'll tell you, this is why I'm not invited to preach in congregations around me here, because they cannot tolerate someone coming in and declaring to them that the God they worship is not the God of the Bible, and that the Christ that they profess is not the Christ of Scripture. You get people upset.
Yeah. Chifuelo tindimadziwa zona kuti ndikabawa uzawantu kuti uthenga wabwino usiyana tuthenga umene ndiomoda imamo. Ndipo anthu amakhumudwa msanga kuti auziwe zoti Mulungu amene akupembedza si Mulungu woona, chiphunzo chimene akuchilandira si choona. Anthu amakhumudwa msanga chifukwa amakhala kuti sakuchimvetsa chimene chocho.
You see in verse 6 when he says, "And God spake on this wise," he's not speaking to them based on their tradition. He is speaking to them based on the word of God. You want to know who God is? Then here is how God first spake unto Abraham.
Ndiye munati muone mmene Sitefano amalankhulira mawuyawa, amalankhula mwanzeru, samalankhula molunjika miyambo ndi mafano ndi chipembedzo chimenewo amachita ayi, koma amakalunjika mawu a Mulungu weniweni, chinthu chama Mulungu weniweni kuti
it shows us that nothing has changed over time, that in order to know God, it takes God revealing himself. Abraham, remember we saw that last time, he was an idolater. He wasn't even a Jew. He was called from Syria. But God spake unto him. You see, God was pleased to reveal himself to him. That's how any of us are brought to know God in truth. It's God revealing himself through his word.
Ndiye tikamamona Mulungu uyu tikumona Mulungu ndiosasita ndipo ama yenda monga mene ayendera chifukwa tikamayangana za Abraham. Abraham asadakhale bwezira Mulungu adali wopembedza mafano ndipo Mulungu adamuitana chokera ku mafano kwake kwa Suri ku Syria ko ndikumuitana kuti akakhale bwezira Mulungu adamuchotsa kumene kwako asadakhale Myuda adali kale wopembedza mafano.
Now we have to remember that when Stephen was speaking, he was speaking from how the Spirit had taught him from the Word, but he didn't have a copy of the Scriptures in front of him. You see, it wasn't available back then like here. So he was speaking as the Lord had taught him through the Word.
Kuti zidali kuzimene amaziona ayi amalankhula zimene mzimu wa Ambuye umamuphunzitsa panopano zosiyana mpano kuti ife timalalikira chifukwa titawerenga Baibulo koma iye amalankhula mwamvumbulutso limene mzimu wa Mulungu adamunong'oneza kuti alankhule za zimene zidachitika mnthawi ya mbuyo kwa Abrahamu.
But it's the same way that the Lord teaches any of us today. If we're to know him, it's going to be through the Word. But that's that Word revealed to the heart, so that whether we have a copy of the Scriptures in front of us or not, our heart is turned to the Lord God through Jesus Christ because it's pleased him to reveal himself in us.
Nichimodzi modzi mthani ngati panopa Mau zimarengera mulungu avumburutse mawake mwaifeyo ndipo Kristo akavumburuka kaonekera mwaifeyo timakhala oti tasinthika ndi mawu atawo mosatengera kuphunzitsidwa kapena kuonera pagobe chinechi chonse ayi zimatengera mulungu kudzivumburutsa yekha kudzionetsera yekha kwa munthu kuti amuzindikire Kristo.
You see, this is what's amazing about Stephen's message here, because the Lord is giving him recall about scriptures when it says here, God spake on this wise that his seed should sojourn in a strange land and that they should bring them into bondage and entreat them evil 400 years. He's citing scripture. What he's citing there is Genesis chapter 15 and verse 3. Even though he doesn't say that, I wonder how many of us could stand up in front of a congregation and preach Christ from the scriptures without a copy in front of us and go back and be able to preach the scriptures that way.
Umumudu ndimene Stefano adayamba kulankulira kafukufuku wambiri ya mwaisraeli, kulankula mau anzeru moda kuitsa, chifuage ndibaga 6 yoyimene kuri koma mulungu analankhula chotero kuti mbewu yake idzakhala alendo mdziko la eni ndipo anawachititsa ukapolo nadzawachitira choyipa zaka mazana anayi nkhani iyi ndi vumbulutso la Khristu limene lidavumbuluka kwa Stefano lolankhula zimene zili ku Genesis chapter 15 ndimaka 3 koma sadatenge buku kumerenga Genesis yo ayi koma kuti Khristu adavumbuluka mawu adavumbuluka ndikumalankhula zita mmene momo mmene momoso ndimene tili munthu alinga kuti ngati wina atakhalapo amene ndi nkhosa yamphe kuti akhoza ulalikira mosaona pakobe koma ndikumalankhula vumbulutso lofanana chindunji ndendende ndimene makulungu adalembera ndimene zidachitikira ndi Stefano.
But the reason that Stephen is preaching this way, first of all, the Spirit directing him, but it's to show them that the God that he is preaching, that is revealed in the Lord Jesus Christ, is no different than the God of Scripture, the God of Abraham, Isaac, and Jacob.
Yesu amene Stefano amamulambira, Yesu amene Stefano amamulankhula ndi Yesu wa malemba.
Now we know that by preaching the Lord Jesus Christ as he's revealed in scriptures today, he's going to be an offense. He's an offense to those who even call themselves Christian today, just like he was an offense to the Jews, a stone of stumbling. And yet we are to take the scriptures and to show how the Christ that we declare is not one of our making, but he is the Christ that God himself has revealed all along through Scripture, from Genesis all the way to Revelation. So Stephen has given us a pattern here of what it is to preach the Word. It's to preach Christ from the Word.
Kani ndiya kuti ngati ifeti ya titizilalikira Kristu wa malemba, anthu adzatitsutsa chifo tenga uma watsutsa anthu adzakhumudwa nawo kuti tsutsa monga so Ayuda adaukana uthenga umene Stefano adaulalikira ndipo adautsutsa mpaka na kufuka kufuna kumupha mmene mumu ndimene chimakhalira chipembedzo chimatsutsa mawu chidzatsutsabe ngakhale fetu talalikira Khristu wa malemba monga mmene kufunikira titaulalikira uthengawo.
But what he's showing them here as he progresses through the scripture, you see, there's a lot here with which they would not disagree. It's like people today, if you just stay on certain subjects from Scripture, you'll have no disagreement. They're going to say, amen, that's what we believe.
Koma ngati titalalikira Yesu wa malemba, anthu sadzagwirizana nafe chifukwa akakhala sakuchimvetsa chimene ife tikuchilankhula. Mmene mumu ndimene zidakhaliraso munthawi ya Stefano ndi bwalo lakulu.
As long as you just preach history, you can keep people happy. I know some preachers, that's all they like to do is take the history of the Old Testament, history of Israel, and they preach it. They're educating their people. That's how it appeared to them as Stephen was speaking. He was talking about how God had spoken to Abraham and how he said that the Israelites would be in bondage in Egypt for 400 some years, and that how he would then deliver them. All of that they agreed with.
Umuru ndi mene Stefano ada ya mbira kulangula. Kudai ya malangula zambiri ya iseri. Kudai zakara ugapolo. Zakara zaka 400 kutikola jire dola ikuburo. Zimene zizida wapata kusangala la. Antuwa sada kala chete. Chifuwa antu ama kunda mbiri. Ama kuna zizi wa zagale. Kuzila zagale.
And even interspersed here through his comments in verse 9, for example, everything that took place, he's showing them God was with him. God, this God of Abraham, Isaac, and Jacob was moving, acting, directing according to his will. But where they would find fault is in the conclusion, is in the application, and that is that how this very same God that raised up Abraham and gave him a seed, that seed was none other than this Jesus of Nazareth, whom they had taken and slain and crucified. You can have all the knowledge in the world about the Old Testament scriptures and about the history of the Old Testament and Israel and all that took place, and yet to miss Christ is to miss it all. See, the Jews to whom he was preaching, Stephen, they were proud of their tradition. They were proud of their history. It's like denominations today. They love to rehearse the history of how they came into existence and who they are and how their numbers are growing. They love all those things, but in their heart, they're rebels against the God of Scripture and against his Son, the Lord Jesus Christ. And that's why I keep referring you to the end of Stephen's message, because while we're reading it here, you might think, well, I can't see much that they would disagree with. No, because he's recounting the history of Israel from Scripture, and they had that. They understood that. But it came down to where this Scripture led, where it is leading to. What's the ultimate end? And when he pointed to them that ultimately the Christ Jesus of Nazareth that they accused him of preaching was none other than that same God of Abraham, Isaac, and Jacob. That's where they could no longer listen. And that's why in verse 52 he said, which of the prophets have not your fathers persecuted? They gloried in having these fathers, but these are the ones that withstood Moses. These are the ones that withstood Elijah, you see. And he said, they have slain them which showed before, notice, of the coming of the just one. That's speaking of Christ, of whom ye have been now the betrayers and murderers. He's saying, you say you have Abraham's God as your God. Well, if you did, you would hear Christ.
Kuyambira mtawi ya Mose, ndio namkuta mtawi ya Mose, mtawi ya Elia. Ila fika kwa sote Elia bana ndo anenelea na pedwa na tsalandika. Au ndipo anawapa iwo amena naone tsela atusa kutsa kwache kwa urunga mayo, ulangula za Yesu Kristu, uri ndiye urunga amena kubwera kutsogolo. Waiye amene mwakhala tsopano akumpereka ndi akumupa. Kulangula za Yesu Kristu amene kuti amene Yesu mumuphayo. Ndiye Yesu amene alankhulidwa ndi aneneri, aneneri amene so adaphedwanso chifukwa malankhulidwa za Yesu ameneyoyo. Yesu amene ndiye Mulungu.
How many are there today that say they believe in God and they believe the Bible to be the Word of God, and yet when you stand up and declare the Lord Jesus Christ in his coming, you see, that's what Stephen's getting to, which showed before of the coming of the just one. In other words, he's saying all of those scriptures had to do with this one who was to come, the just one, the righteous one. See, they considered Jesus of Nazareth to be an evil man. He's saying, no, he's the just one. In fact, when he says the just one, he's using a term that's reserved for God alone. And he's saying that Jesus that you have taken and crucified was none other than God in the flesh. That's where they now took exception.
Kuti fuso likuzo kana kuti ndangati amene amatama kukhulupirira Yesu munthawi ngati inoyo. Akuzopezeka anthu one kuti amatera referi makhulupirira Yesu ndi amene timakhulupirira mawu a Mulungu. Komano mutafika poyamba kulalikira kuti mutambasule Mulungu amene anthu amatama kukhulupirira pamenepo pamene payambe kukhumudwitsa anthu. Chifukwa kulankhula za Mulungu Ayuda sadakhumudwe. Chifukwa zimene amazikhulupirira kuzidziwa ndipo amatchuka kuti ngachipembedzo. Koma kulankhula za Yesu amene ndi Mulungu mwini mthupi. Pamene pambale pamakhumudwitsa, makamaka pamene pamakhumudwitsa apapa kulankhula za kuti anaonetseratu zakudza kwache kwa wolungamayo. Akamati wolungamayo, iwo amadziwa kuti wolungama alipo yekha mmodzi ndiye Mulungu. Ndiye kuwuziwa zoti wolungama mmodzi amene ndi Mulungu ndi Yesu. Kuri ndo zoti Yesu ndi Mulungu mwindi weniweni piwa 100% kuma mthupi. Pamene popo mpamene vadamba kukhumudwitsa kuti no, uthengawu akuusokoneza Yesu mwana uyu sangakhale wolungama, ayi ndi munthu ngati ifeyo. Ndiye kulankhula zoti ndi Mulungu kuti akhangati kuti akunyoza, akuchitira mwano Mulungu, zidapangitsa kukhumudwitsa chimene choni kukhumudwitsa kulankhula.
What I wanted to show was that their reaction was truly a spirit of Antichrist that is in everyone that is yet outside of Christ. We're born with that nature of rebellion against God's Son, against Him as the One who is the Just One, by whom our sins must be forgiven, and that His work alone is what makes us righteous before God. We have the same spirit within us until God, by His Spirit, is pleased to teach us.
Chimene tiyenekera kuchidziwa ndichona kuti mzimu umene udali ndi anthu awawa ndiwo mzimu umene umakhala ndi munthu wina aliyense. Munthu wina aliyense wathupira nyama amene adabadwa mdzikono lapansi. Mkati mwake munabadwa mzimu wakuwukira wakutsutsa Mulungu. Ndipo mzimu umene umakhala mu munthu ndi mzimu umene sungamve mawu a Mulungu angakhale utafuna kumva mawu a Mulungu. Chifukwa cha chimenecho mzimu umene umakhala kulimbana ndi mawu a Mulungu pokha pokha Mulungu achite kukukondela nkukuvumbulutsira Khristu. Mawu ake Khristu akavumbuluka kwa iweyo, mzimu wakuwukira ndi wakusambetsetsa mawu a Mulungu umakhala chete, umatha. Kulankhula kwina kwakuti anthu amene amakwanitsa kumva mawu a Mulungu ndi anthu okhawo amene ndi nkhosa zake za Mulungu, koma amene amadikira nthawi yoyikika kuti mzimu wa Mulungu ukavumbuluke mwa iwo. Koma ngati siwe nkhosa ya Mulungu amene udayikidwira kuti mzimu wa Mulungu ukavumbuluke mwa iwe, udzakhala kutsutsa uthenga nthawi zonse chifukwa sudzaumva simbali yako ya uthenga.
In Acts 7:52, when he called them betrayers and murderers. Try using that language with people in congregations today that really think they're believing God and that they know and love the God of the Bible. When you begin to talk to them about who God is and how it is He saves sinners, and that it's through the work of the Lord Jesus Christ alone, and that's by His sovereign choice, and you see their reaction and call them betrayers and murderers, you'll have the same response today.
Tangulinga ngani mawuya wawo amene ali pa ndimeka 52 ya pachidwe 7 mmene kuti akumpereka ndi akumupa. Anthu amene amala nkhula wawa ndi anthu amene amaoneka kuti ndi achipembedzo amene amaoneka ngati mawu a Mulungu akuwadziwa. Chimodzimodzi panopa ngati mtakumana ndi anthu amene amaoneka ngati amadziwa mawu a Mulungu amene amatera mapemphera zenizeni. Ino mkafikepo ambo wawala nkhula kuwawuza za Yesu Khristu weniweniyo tsono kuwawuza kuti inuyo ndi anthu ochimwa amene mudapereka Yesu ndi kumupa. Zimene zinachitika nda Ayuda awa zidzachitika so kwa inuyo nthawi yomweyo adzakhumudwa ndi uthenga wanu chifukwa mawaloza kuti anthu ongolipitsitsa adanena ndi Yesu angakhale amaoneka ngati amapembedza Yesu amwenera.
But you see, that's where the Spirit of God brings everyone that the Lord Jesus Christ came to redeem. He brings them to see that it was their sin that nailed Him to the tree. It was because of me, my sin, that He was slain. I am that murderer. I am that betrayer. And but for the grace of God, I would not be saved.
Mene mumutu ndi mene amaonera munthu amene ndi nkhosa ya Ambuye, amene Khristu adapachikidwa iyeyo. Uthenga uwu akamaumva ukamala nkhula kuti akumpereka ndi akumupha, mawacha amaoneka mwa mtundu wina ngati mwa moyo wako umaona kuti azonadi. Yesu adapachikidwa pa mtanda chifukwa cha zolakwa zanga. Ndipo ngati pali munthu amene adapangitsa Yesu aphumbidwe pa mtanda, tsono ndineyo chifukwa cha tchimo langa. Umamva kumva chinthu ngati chimene chocho, umamva na chofumba ndi ukatelo uthenga ucho umaulandira. Pamene ukakhala kuti sindiwe nkhosa ya Ambuye imene onenekera.
But these
Khristu adaperekedwera iweyo, ukawuza chimene chocho umaphumudwa.
But these, like so many today, would rather kill the preacher, be done with the preacher, than to bow to the Christ that he declares. You see, even with our Lord Jesus Christ, they had no problem with Him talking about the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Where they took issue was when He declared Himself to be the God of Abraham, Isaac, and Jacob. That's where they started the fight, because of the spirit of Antichrist in them.
Ini, ngakhale Yesu mwini, Pamene amalankula nkhaniza mbili ya Abraham Yakobo njani anthu aja sana ndendaule sana kumombe ayi kuma pamene atafika kwa lankula kuti tsono ineyo ndine mulungu wa Abraham Yakobo pamenepo pamene anthu adakhumudwa ndipo chinadzuka chodana ndi Yesu Khristu chifukwa amamva kuti Yesuyo ndi mulungu wa Abraham amafuna kungomva za Abraham osati Yesu ndi mulungu wa Abraham ayi.
You see, the same thing they did with Stephen to take up stones and stone him, they did with our Lord over the very same message. Look at John chapter 8 and beginning with verse 48. Down to verse 59. Read that portion because it parallels what we're reading here about Stephen preaching to these, where Christ declared himself to be the God of Abraham. And they ask him, they say, well, how could you're not even 50 years old and you say you've seen Abraham? Read that, verse 48 down to 59.
Pamene pationanso mmene anthu adakhumudwira Ayuda, pamene Yesu amene kuti ndi Mulungu wa Abrahamu, kumuona Yesu mabadwidwe ake amaoneka kuti sanakwanitse zakafifite, anali wang'ono. Ndi kumamva zoti Yesu Khristu adaona Abrahamu, chitani chokhumudwitsa kwambiri kuti iwe ungaona Abrahamu uli ndi zaka zosakwana 50, pamene Abrahamu adafaka lekale adakhumudwa. Tatheni tioneni ndi maka 48 kulekeza 58. Ayuda anayankha nati kwa iye, kodi siti nenetsa kuti inu ndinu Msamariya ndipo muli ndi chiwanda? 49. Yesu anayankha, ndilibe chiwanda ine, koma ndilemekeza Atate wanga, ndipo inu mundipeputsa? 50. Koma ine sinditsata ulemerero wanga, alipo woutsata ndikuweruza. Indetu, ndinena ndi inu, munthu akasunga mau anga sadzaona imfa nthawi yonse. 52. Ayuda anati kwa iye, tsopano tazindikira kuti muli ndi chiwanda. Abraham anamwalira ndi aneneri, ndipo inu munena munthu akasunga mau anga sadzalawa imfa kunthawi yonse. 53. Kodi inu ndinu wamkulu ndi Atate wathu Abraham amene anamwalira ndipo aneneri anamwalira na mutiyesera noka muliyani. 54. Yesu anayanga, ngati ine ndilemekeza ndekha ulemerero wanga uli chabe, Atate wanga ndiye wondilemekeza ine amene munena za iye kuti ndiye mulungu wanu. 55. Ndipo inu simunamdziwa iye koma iye ndiwa koma ine ndimdziwa iye. Ndipo ngati ndinena kuti sindimdziwa iye, ndidzakhala wonama chimodzi-modzi ine. Koma ndimdziwa iye, ndipo ndisunga mawu ake. 56. Atate wanu Abrahamu anakondwera kuona tsiku langa, ndipo anaona nasangalala. 57. Ayuda pamenepo anati kwa iye, simunafikire zaka 50. Ndipo munaona Abrahamu kodi? 58. Yesu anati kwa iwo, indetu ndinena kwa inu, asanayambe kukhala Abrahamu yo, ndipo ine ndilipo. 59 last verse. Pamenepo anatola miyala kuti amponye iye, koma Yesu anabisala natuluka mkwachisi.
Now this is not just the Jews. I dare say that there in Malawi, just as here in the United States, when we take these scriptures, and I don't care whether it's Genesis through Malachi, any part of the Old Testament, we take these scriptures and we point sinners to the Lord Jesus Christ, and we tell them that these scriptures are all about Him, you're going to have a fight, because there are people that have read these scriptures for years and that's never been what they've seen, and so now they're upset.
Chimene tenera kudziwa awadala Ayuda ndithu enene aja akale sadala Ayuda wamba ayi mmene momwe ndimene inuyo ndine tikhoza kukhalira kati titawerenga buku chokera chipangano chonse chakale chokera Genesis 1 mpaka na Malaki buku la Malaki chipangano chakale Mosemo titati tilalikire tiona mo Yesu Kristu ndikuwaone santu kuti ngochimwa ndi olephera ndipo ngati inuyo mtati mwawerenga vesine liyonse mchipangano chakale kumawulozera anthu kuti ngochimwa ngolephera anthu adzakhumudwa anthu adzanyenyala sadzasangana na uthenga wa mtundumwatu umene waona.
I know that this is how the Lord Jesus Christ brought me low, because I had studied the scriptures. I'd been through all of the theological training. I'd studied the original languages. And yet, when it pleased God to reveal Christ in me, I went back and started reading the Old Testament scriptures again and sat in wonderment of how I could have missed Christ. And God could have left me there. He could have left me in that ignorance. He could have, I could still today be preaching Old Testament scriptures and talking all about Jewish history and Abraham, Isaac, and Jacob and all these things that I learned, and yet be completely blind, and it would be nothing more than the blind leading the blind.
Kukadaula onse wa Bible School, makole jaza ubusa, inedaka puzira muzangrozo siyana siyana, nipondi dali. Kuli ni makufanya chuanchi jepulumutu, sini majinziwa, yesu ni makufanya chuanchi. Kristo damba kuoneka so tunduhida, mapamoya wanga. Mene momo, ni mene uliru utenga wabwino, kutu umavumburuga kwa iyo amene ndi ake, nipo ukavumburuga, ama amba kuwoda kuti, ada kuponya kwa kukuru.
And you can see this is what our Lord is showing these, and it's why they're angry, because they were proud of their tradition. They were proud of their heritage. It's like so many today. It's not that they don't see that the scripture is about Christ, but to embrace the message of Christ as revealed in scripture means that they must renounce now everything regarding their past, and that's what man will not do. That's how he shows himself to be a rebel. He will not bow.
Mwadi mwone kumbidi nchoda kuti amchewa wa yuda adaya matama amanyalira cholo wachao amanyalira kukhala yuda adaya ndizintu zimene amadzita mandira nazo kumano pamene uthenga wabwino udakavumbuluka tsono Yesu kumanena kuti weni yondineyo zimene zozo zimene zidapangitsa zidawanyanyula kunyanyala ndi kukhumudwa kudadzuka mkati mwa moyo wawo chifukwa kudaonetsa kuti zimenewo amazidalira sizidaliko se zinthu koma anenekera kudalira Yesu pamene Yesuyo amamuona kuti samene anenekera kumdalira amenekera zidalira mbiri ndi cholowa chawo chimene amachidziwa zimene zidapangitsa kukhumudwa anthu anenyala adakhumudwa mmalo mwake nkhondo ndi kulimbana zidali.
But you can see the same thing that the Lord Jesus Christ told them is the same thing that Stephen is telling these, is that if they truly had Abraham as their father and they truly believed in the God of Abraham, then they would believe him. They would believe the Christ that these look to.
Chilalinga chotsutsa chimene adatsutsana ndi uthenga wa Yesu ndi chomwechomwecho chimene adatsutsana ndi uthenga wa Sitefano chifukwa amane kuti ngati inuyo mati ndinu ndi eni ena ana Abrahamu ndikoti inu ndinu wochokera kwa Abrahamu munenekera kukhulupirire uthenga weniweniwu pamene padavuta kukhulupirira uthenga weniweniwu ndiye kuti kunali kuganiza kuti maganizo awo amene amaganiza ngati ndi ochokera kwa Abrahamu anali kuphonyana ndi chimene chidali chenicheni. Chimene chocho chipetira dzutsa mkwiyo kunyanyala ndi kukhumudwa kwa Israeli chifukwa adaonetsedwa kuti ngakhale amaoneka kuti ngakwa Abrahamu koma adaphonya chifukwa akusemphana ndi Yesu amene Yesu ndiye wamkulu posa Abrahamu.
The reality is that the way God has saved sinners has always been the same way. It's through the person and work of the Lord Jesus Christ, whether in the Old Testament or the New. And it is by the revelation of the Lord Jesus Christ to their heart through the Word. That's it. There's not two ways of salvation, one Old Testament and one New. It's always been Christ and Him crucified. Back there when Abraham in Genesis 22, God instructed him to take Isaac up on the mountain and to sacrifice his son. God never purposed that Abraham should actually offer his son, but he did all that to show what he, God, would do thousands of years later in offering up his own son. But Abraham saw that. He saw that as portraying God's son who would come. And that's what Christ said here in John 8:56, your father Abraham rejoiced to see my day. And he saw it and was glad, you see.
Mukamani wana nkhani ya Genesis 22. Pamene Abraham adawuzidwa kuti apereke mwana wake Isaac. Inu mukuzoona ngati kuti chinkhani yake ya mambo funa kuti Abraham apereke mwana wake Isaac. Ai, Abraham suda masangala kuti apereke mwana wake Isaac. Koma chenicheni chidali chakuti Abraham adalataona kale kuti ngakhale Mungu ane kuti ndikapereke mwana wanga Isaac. Koma zikutanthauza kuti zaka zikubwera kutsogolozo Mulungu adzapereka mwana wake weniweni. Ndi izi chii chithunzithunzi numbiro kapanga chithunzithunzi chimene chichitike kutsogolo. Moti amapita kutsogolo kuti suli mwana uyu amene nukapereka koma nukakhazikitsa kutsogolo kuwina wake akaperekedwa. Ndiye munthawi yoyikika patathazaka Yesu Khristu adabwera nukaperekedwa asembe. Iyi ndiye nkhani teikulankhulidwa pa Yohane 8:56 pamene amati atatawa anu Abraham adasangalala poona ine chifukwa adaladziwira adaonera mzuliza chikuti adzapereka nsembe kutsogolo.
You see that in Genesis 22 and verses 7 and 8, when Isaac was going up that mountain with Abraham, he asked his father, he said, behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? And you see what Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So he went both of them together. But when he said God will provide himself a lamb, he wasn't just thinking in terms of that ram that would be found and offered instead of Isaac. Christ is saying, Abraham rejoiced to see my day. Abraham was given the spirit to look beyond that, to that day when God would actually provide himself as that lamb, himself the lamb, you see.
Mukamera nga Genesis 22, ndimeli ya 78. Imene akuti ndipo Isaki ananena ndi Abraham atate wacha. Nani, atate wanga. Ndipo iye anati, ndine pano mwana wanga. Ndipo anati, taonani moto ndi nkhuni, koma mwana wankhosa wa nsembe yopsereza ali kuti. Ndipo Abraham anati, mwana wanga, Mulungu adzadzifunira yekha mwana wankhosa wa nsembe yopsereza, nayenda pamodzi onse awiri. Mukamera nga pamene pa zikutanthauza kuti Abraham amayangana kutali madutsa samangoyangana sembe kamwana kankhosa kamene atakapeze kuthirepo nukupha nupereka sembe. Ayi, iye amadutsa kamwana ka sembe kamene atakapeze apo pamene atapereke apapa koma amangana kutali kutsogolo kumene kukakhale mwana wa sembe weniweni amene adzachotse machimo a dziko lapansi. Mchifukwa Yesu akulankhula ku Yohane kuti atate wanu Abraham adasangalala poona tsiku langa chifukwa adalioneratu nthawi ijayo pakukapereka sembe kankhosa kamene kakapezeke kuthire adasangalala kuona chimenechi kuti Mulungu adzakwaniritsa chilungamo chake kuti mwana wake Yesu wopanda tchimo adzafera anthu wake.
How infinite is the God of Scripture, this one, the Lord Jesus Christ, God in the flesh. Men speak of him as if he's just another man, or he's one of their friends or their buddy, someone they walk with, talk with. That no, he is the God of the universe, the creator of all, the judge of all, who came in the flesh and laid down his life to save wretched sinners such as we are. Who can imagine such a thing?
Kuti mwana wake wosachimwa abwere padziko la pansi akafere munthu wochimwa kuti apulumutsidwe kumachimo wake. Mmene momo mmene chipulumutso chidakhaliramo ndiye Mulungu anakonza plan manager ndi kudzilembenusa yekha nukhala kuthupi. Anthu ena akamumuonesa monga munthu amene akadyeneza kudya nkumayenda naye pa ulendo ndikumakhala naye amati basi patha. Koma Yesu mmene anthu amayenda naye anthu amaone kuyenda naye amaona pafupi. Koma Yesu cholinga chake chenicheni kudali kukafa kukafera munthu wochimwa kuti akapulumutsidwe. Ndiye Mulungu anadzionetsa yekha mthupi ndi mthupi mwakemo kuti adzipulumutsire yekha anthu amene adali yakewo. Taonani dongosolo ndi kuya ndi nzeru za Mulungu mmene zinakhalira apapa pakuti tinamemza yekha Mulungu mthupi njolingalira akapeze munthu mthupi kuti akhululukidwe machimo ake atamufera mthupimo.
He said they just saw him as a man. They saw him as an imposter. That term, Jesus of Nazareth, was a term of derision for anybody that confessed him. And yet when Christ, here in John chapter 8 and verse 58, spoke of himself, he said, "Verily, verily, I say unto you," notice, I don't know how it's written in your dialect, but here, before Abraham was, he says, "I am." He didn't say, "I was." "I am."
Sinodzira kuti muchilamulo chanu chakumene ku Malawi Bible lanuno lidalemba bwanji. Ku Malanga kuchilamulo chakothu uno ndi maka 58 adalankhula kuti Yesu adati kwa iwo, "Indetu, indetu, ndinena kwa inu, asana yambe kukhala Abrahamu ndipo ine ndilipo." Sadabe kuti asana yambe kukhala Abrahamu ine ndalipo. Ayi. Koma kuti ineyo ndilipo ndidali wopezeka kale. Abrahamu mwena amakhala ine ndilipo ndimamuona Abrahamu.
Ine ndilipo.
Ineyo ndilipo. Chichewa chake asana ndinalipo. Ayi. Koma ndilipo.
Asana
ndikukhala. Asana kale Abrahamu uyo.
Ine
ndilipo. Ndipo Abrahamu adapeza Yesu alipo kale. Taonani mawa amene wawa. Taonani kuya kumene kukumene adakulankhula Yesu Khristu mukhani pa Yohane 8:58.
And you might say, "Well, what would get them so upset?" It's because when the Lord said, "I am," do you realize that that is the very same word for Jehovah? He was telling them, "Before Abraham was, I am." He was saying, "I am that Jehovah God of the Old Testament. I am. Here I am right in front of you. You're saying you have Abraham as your father. Well, guess what? Abraham, your father, foresaw my day, and here I am." Just as clearly as what God revealed himself to Moses in the burning bush, "I am here revealing myself to you now."
Tikamayankhula mchipangano chakale akamati Yehova amatanthauza kuti ineyo ndilipo, ineyo ndine. Kutanthauza kuti mmene Yesu Khristu amati Abrahamu asadakhale, ineyo ndilipo, ndikuti amatanthauza kuti ineyo ndine Yehova. Chifukwa dzina la Yehova mchipangano chakale amatanthauza kuti ineyo ndilipo, ineyo ndilipo. Mmene mumu ndi mmene zidachitikira munthawi ya Mose mchipululu. Ataona chitsamba chakuyaka, Mose atasendera kumene kuti atamufunsa ndinu ndani amati ine ndine, kapena kuti ine ndilipo. Liwu limene lijala kuti ine ndine, ineyo ndilipo, kapena kuti ine ndine Yehova, mmene amamuyankhulira Mose, ndi mmene momo mmene akuyankhulira apapa. Kutanthauza kuti nthawi imene Mose amaona chitsamba chakuyaka, amaona Yesu alipo.
You see, he'd already told them in John 8 and verse 24, he said, "I said therefore unto you that ye shall die in your sins." See, that's another offense to religious people that think themselves to be righteous before God by their works, to say that they'll die in their sins, that none of that matters before a holy God. He said, "For if ye believe not that I am, ye shall die in your sins." Here it says, I am he. The he is in italic. It's provided in the King James Version. But really, it should just read, if ye believe not that I am, in other words, God in the flesh, you shall die in your sins. So what Stephen is showing through this message, because it all began with them accusing him of blasphemous words against the temple and against the law, now he's going through the Old Testament showing point by point that this very one that they have rejected is none other than the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob.
Kuti popesa mtu akumutsutsa kuti wakhanya miyambo ya Mose mene adawalamulira waphanya chilamulo kulankhula kwina chifukwa anthu akulankhula za chilamulo yadasweka so ayambira so koyambirirako ndatakayambira kwa Abrahamu kuchako kumene wamakudalira kuti angati kudali maziko awo achawo nkukulankhula nkukabweretsa kuti tsono kuchokera kumene kuchako inuyo mukukana choonadi ndinu anthu ochimwa ndiwo umakhosi osagulidwa ndinu ochimwitsitsa inuyo zimenezo zidawakhumudwitsa. Sitifano sarango yambira pakada adambira sokumena amamtsutsira othengawo kuti uyambire kumene kuratha asambetsetse bwino.
My prayer is that the Lord by his spirit would cause us to learn from this of how it is that we're to preach the scriptures. You see, there are many today, they'll go back to the Old Testament and they'll preach law, they'll preach morals, they'll preach rules, they'll preach regulations, do this, don't do that, touch not, taste not, handle not. They're just like these Jews. And when you go in and tell them that that has nothing to do with what those scriptures are about and it's all about the Lord Jesus Christ, they'll get upset at you because they've built their faith on a works foundation. And all of that is nothing before a holy God.
Oh, yes. Oh, Jesus.
Pempero langa, ndikuti chinye zimino cha uthenga wabwino chivumbuluke mwaifeyo, kuti timuone Kristu wa malemba monga menaliri. Ndipo tikozo dzakwanisa kulalikira chipangano chakale monga kumuona Yesu Kristu mkulalikira Yesu mchipangano chakale. Chifukwa zipembedzo ndi anthu ambiri panopa, akungotengamo zinthu zimene ndizosangalatsa miyambo ndizikhalidwe nkumuona ngati ndiwothenga wabwino kuti 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 auzidwe zenizeni chindunji chenicheni cha uthengawo amakhumudwa koma chimene tiyendekera kudziwa zonse zimene zinali mchipangano chakale zinali chithunzithunzi cha Yesu Khristu ndipo Yesu anachikwanilitsa ndipo pamene paliponse mchipangano chakale tikhozopezako Yesu ndi Mulungu atithandize kuti tizimuona Yesu mchipangano chakale kuti tikhozokwanitsa kumulalikira Yesu weniweniyo kuchokera mchipangano.
It's all about Christ and who he is, why he came, what he accomplished, for whom he came, and where he is now. If the Lord would enable us to take all of Scripture and preach him, then we're glorifying God.
Ukafira anthu ake niweni kuwapulumutsa ndipo anthu ake amakhala motani kwa Khristu Yesu zonse zilimene momwe zokhudza Yesu ndi anthu ake ndi Mulungu atithandizire kuti Khristu avumbuluke kuti tikhoze kumuona Yesu wa mmalemba kuti adabwerera anthu ake ndipo ife monga anthu ake tinenekera kuchotapindula ndi ifa yake yambo Yesu Khristu timuone Yesu malemba mchipangano chakale tikatero tidzakwanitsa kulalikira chipangano chakale koma movumbulutsa Khristu Yesu amene wavumbuluka mwa ife mchipangano chakalecho.
May the Lord bless his word to our heart.
Mulungu adalitse mawu ake mkati mwa mitima yathu.